Kibunda, ukinikuta chakalolote, usiniite wevunga. Nataka nilewe, paka hamu inishwe. Hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu, ijiburudishe. Sio mikojo tu, inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani. Kisha leo ndo nipate kihani.
Kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo.
Yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo.
Yumba, yumba, eh.
Siku ya walevi duniani, ningenunua mipome nigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote, leo bape yetu tu enjoy.
Walevi wote, leo bape yetu tu enjoy.
Oya walevi wote, leo bape yetu tu enjoy.
Walevi wote, leo bape yetu tu enjoy.
Hasa tende kilevi levi, tembea kilevi levi. Hasa tende kilevi levi, cheza kilevi levi. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha lewa ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo.
Yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo.
Yumba, yumba, eh.
Thank you.